Namhlanje siyofunda itheksti lethu encwadini yokuqala kaJohane isahluko sokuqala kusukela evesini lesikhombisa.
From 1 John 1 verse 7.
Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke.
But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sin.
Asigcine lapho.
Stop reading there.
Uma sihamba ekukhanyeni, ekukhanyeni kwakhe, njengokuba esekukhanyeni yena.
If we walk in his light as he is in the light,
igazi likaJesu liyasihlanza ezonweni zonke.
The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin.
Indikimba yendaba, izwi engithanda ukukhuluma ngalo, silthola ilo leli gama lokuthi sibe nenhlanganyelo omunye nomunye.
What I'd like to emphasize and focus on is the fellowship with one another.
Sizokhuluma ngalelo gama elithi inhlanganyelo omunye nomunye.
So we want to speak about that fellowship with one another.
Ngikhumbula ngelinye ilanga ngile efeyenehing ngezwa okunye kwangiqhumisa inhliziyo.
Once when I was in Vereniging, I heard something that broke my heart.
Ngenkonzo senciku yenkosi Charles Finney.
During a service.
Services of Charles Finney.
During the services
in New York.
Of Charles Finney when he was in New York.
Ngase ngizwa ukuthi ngokushumayela kwakhe kwaphenduka baningi.
And I heard that through his ministry and his services, many were converted.
Kwaze kwavalwa inkantini namabhayisikopu nezindlu zomdanso iminyaka eyisithupha.
And that as a result of what happened there, the bars, the cinemas, the discos, the dance floors were closed for 6 years.
Kwangiqhumisa inhliziyo lokho.
And that broke my heart.
Ukuthi emva kweminyaka eyisithupha kwabuya kwavulwa iinkantini, indawo zomdanso namabhayisikopu.
That after 6 years, they were reopened, these bars and cinemas and dance floors.
Kwaba into enhle ukuba avalwe, kodwa kuyinto eqhumisa inhliziyo ukuthi emva kweminyaka eziyisithupha zivulwe futhi.
It was a wonderful thing that those places had been closed down, but what is heartbreaking that after 6 years they were reopened.
Ngiyakholwa ukuthi labo bantu ababuye bavula inkantini nezindlu zemdanso namabhayisikopu, isihoko sabo And
I believe the people that reopened those venues, those dance floors, the bars and the cinemas, their hell will be double as bad as anyone else's.
Ngikhumbula uLouis Harms eGermany.
I remember Louis Harms in Germany.
Wathi uma umuntu ebhajathisiwe emukela nesidlo senkosi.
He said if someone is baptized and takes part in the Lord's Supper,
bese abuyela ezonweni,
and then backslides into sin,
isihoko sakhe sobe sivuthiswe kabili ngaphezu kwesihoko sabanye.
That person's hell will be twice as hot as for others.
Vele kukhona abantu abashoyo ukuthi uma wabhajatiswa wamukela isidlo senkosi, nenkosi yangena kuwe, usindisiwe, akukho okunye ongenzeka futhi.
I know there are people that say if you have become a child of the Lord, you have taken part in the Lord's Supper, you've been baptized, they say that then you're okay. Nothing can happen to you after that.
Kodwa kusiloni iqiniso ukuthi uma ubhajathisiwe umukela nesidlo senkosi, khona usuthola incwadi yasezulwini, uzuthole ilayisensi.
However, when you've been baptized and you've taken part in the Lord's Supper, that doesn't give you a license just to live anyhow and do whatever you like a license from heaven, just to do your own thing thereafter.
Encwadini kumaHebheru isahloko seshumi imvesi langamashumi amabili nasiyagalolunye.
In Hebrews 10 verse 29.
Ukuthi abantu abasuke bakholwe kodwa bawe ekholweni bazojeziswa kakhulu kunabanye.
It speaks of people who have been converted, who have experienced God's forgiveness, his salvation, and then fall back into sin. Their state thereafter will be worse than others and before.
Kuyinto edabukisayo eqhumisa inhliziyo ukuthi umuntu avuseleleke, asindiswe, bese abuye ehle ehle, kube njengokusho kwezwi, inja ibuyele ebuhlanzweni bayo.
It's something terrible when someone is converted, turns from his evil, but then later, slowly but surely, falls back into his old life, like a dog going back to its vomit.
Nengulube yahlanzwa yagezwa kodwa uma isihlanjululiwe ibuyele khona odakeni futhi.
Or being like a pig that's been washed, cleaned, but then thereafter goes back and wallows in its mud.
Kodwa kungenzeka kanjani ukuthi umuntu oselazi iqiniso abuyele esonweni futhi?
How is it possible that someone who knows the truth can fall back into sin?
Ahlukane nesoni iminyaka eyisithupha, emva kweminyaka eyisithupha abuyele khona esonweni futhi.
That you stop sinning, you part with sin. 6 years you stop doing that sin and then thereafter you go back to it again.
Umbuzo ukuthi lokho kungenzeka kanjani? Umbuzo lo ongehlulayo ukuthi kungenzeka kanjani emva kweminyaka eyisithupha umuntu abuyele kede abuyele esonweni?
That's the question. How is it possible And I can't explain it. How is it possible that a person stops sinning for 6 years and then goes back to it?
Tatimnyaka isithupha kuvalwe iminyango yenkantini namabhayisikopu kodwa umuntu abuya phindele abuyele kulokho futhi.
For 6 years, those canteens, those cinemas, and those dance places, they get closed and then they opened again after 6 years.
Kuhlazo ichilo elingakanani leyo.
That's a disgrace.
Ngomlando wamakholwa kukhona ukuthi abamhlophe uma bene revival isheshiphele.
Now, according to history, when there is revival among white nations, it doesn't last long.
Bese kubuye kuphele futhi.
The revival stops after a while.
Lokho akusiyo into efanele ukuthi bekhona.
That should not be the case.
Lokho kuyisinengiso futhi kuyisiqalekiso.
That's an abomination. It's a curse.
Bekungafanele ukuthi umuntu ongumKristu ahlehle nyova asuka abuyele kulokho kudala. Niyakuzwa lokho? Ihlazo lelo, ichilo, isiqalekiso ukuthi umuntu akholwe qede abuyeleli.
A Christian should never go back, should never backslide, should never go back to that old life. That's a curse, it's an abomination, should never happen.
IBhayibhele likhuluma amazwi anzima. Lithi ubunja lobo ubungulube lokho.
And the Bible speaks very seriously about such a state and refers to it as the life of a dog or a pig.
Bekungafanele ukuthi umuntu akholwayo abuya ahlehle nyova.
A Christian should never backslide.
Abuyele kulokho ayihlukene nakho ayekwenza eqaleni.
Should never turn back to those old things that he or she has forsaken.
Indawo ziningi eBhayibhelini lapho kuthiwa uNkulunkulu kathokozi ngabantu abanjalo.
And the Bible often refers to such people and that God has no pleasure in them.
uNkulunkulu kathandi ukuthi umuntu okholwayo umKristu asuka hlehle nyova abuyele zonweni.
God doesn't allow that. He doesn't want a Christian to go back to his sin.
Manje nginombuzo ukuthi kudalwa yini ukuba umKristu ashiye ubuKristu abuyele zonweni. Lokho kudalwa yini?
Now the big question is, what causes a Christian to go back to his old sin, to his old ways?
Ahlehle ekholweni.
That he regresses spiritually.
Kungenzeka kanjani umuntu okholwayo umbone ephile thokoza esendaweni ephakeme kodwa noma inhliziyo yakhe icicima emva kwesikhathi kuphele konke lokho?
How is it possible that the Christian can have an experience that overflowing life where his heart is full of joy and overflows with the Christian life, and then it stops?
Ngikhumbula kumshado kaBaba Jabulani Dube.
I remember at the wedding of Baba Jabulani Dube.
One
Christian got up.
Kisho kwa bang 1968 uma kumbula kahle.
If I remember correctly, it was in 1968.
Omunye wasukuma.
The person got up.
Wathi uNkulunkulu, wathi mkhwenyane, uNkulunkulu wasidala ukuthi sibe munye.
And he said to the bridegroom, he said, God has created us that we should be one.
Kunye nje okungasihlukanisa.
There's just one thing that can separate us.
Sihlukaniswa isono. Akukho okunye ungahlukanisa abantwana bakaNkulunkulu ngaphandle kwesono.
And that one thing is sin. Nothing else can separate us other than sin.
Itext lethu likhuluma ngenhlanganyelo omunye nomunye.
Our text here refers to fellowship with one another.
Ukuthi sibe nenhlanganyelo noJesu, uJesu noNkulunkulu. Nathi omunye nomunye.
That we should have fellowship with the Lord Jesus as the Lord has fellowship with God, and at the same time enjoying fellowship with one another.
Wabambi mfihlakalo lo muntu. Ethu masihlukana, siyohlukaniswa into eyodwa. Sihlukaniswa isono.
And he said there's just one thing that will separate us, and that is sin.
Ngoba izwi lenkosi lithi uma sihambe ekukhanyeni njengokuba yena sekukhanyeni sinenhlanganyelo omunye nomunye.
And it says if we have fellowship, if we walk in the light as he is in the light, then we will have fellowship with one another.
Manje uma sinenhlanganyelo omunye nomunye sihlangene njengokuba uJesu ehlukene ehlangene noyise noyise ehlangene naye nomoya ongcwele emthathu emunye.
So we can have fellowship and should have fellowship with one another as the Father and the Son are one and united, and they are, the Trinity is one, so we should enjoy such fellowship.
Umbuzo ukuthi kungenzeka kanjani uhlangane noJesu ube munye naye kanye noNkulunkulu uyise kodwa ubuye umhlubuke.
So how is it possible that you can have that fellowship with the Lord and then you later forsake him?
UJesu wathi, uma sihlangene naye, uma sinikele kuwe, kuye, sinenhlanganyelo omunye nomunye. Yena uhlangana nathi, nathi sihlangane naye.
And so if we have fellowship with the Lord, we are one with him, so we will have fellowship and unity with one another as well.
Encwadini kaJohane lapho khulu uJesu ekhuluma ngesivini.
In the Gospel of John, where the Lord speaks about the vine,
wathi hlalani kimi njengegatsha.
He said, abide in me as the branch abides in the vine.
Uma thina singahlali kuye,
if we don't abide in him,
siyobuna,
we will wither.
Ngeke sithele isithelo,
we will not bear fruit.
Bese siphoswe emlilweni,
and eventually end up being thrown into the fire.
Indaba edabukisayo leyo.
That's tragic.
Uma ungahlali kuJesu,
if you don't abide in Jesus,
sihlale kuye njengesivini njengegatsha lihlale esivinini.
Abiding in the Lord as that branch abides in the vine.
Leso sivini siyonqunywa sibune siphoswe emlilweni.
That branch will just wither and die and end up being thrown into the fire.
Thina sisindisiwe kuphela uma sihlangana kuye njengegatsha lihlale esivinini.
Salvation is only possible if we abide in him as that branch abides in the vine.
Uma singahlali kuye uJesu siyobuna.
If we do not abide in Jesus, we will wither.
Uyombona umuntu uma eseyihlukuka inkosi. Akusafani nakuqala. Usethanda ukungenwa ukubuna. Ukubuna ngithi ngiyakwazi. Usethanda ukuphela amandla. Akusafana kuqala, intokoza isekho njengakuqala. Usehlehla nyova, uyabuna manje.
You will notice such a person that doesn't abide in the Lord and enjoy that fellowship anymore. He will wither. You'll notice it. He will no longer have that joy he had in the beginning.
Uma sibune moyeni, siqonde esihogweni, siqonde emlilweni.
And if we wither in our spiritual life, we're on our way to hell.
Ngokomoya siyophila kuphela uma sihlala njengegatsha esivinini.
Spiritually we can only survive if we stay and abide in the vine as that branch.
Kodwa igatsha uma lingahlali esivinini liyobuna. Gegel sali, gegel telenestelo, lolashwa emlilweni.
But the branch that doesn't abide in the vine will wither, will not bear fruit, and eventually end up in the fire.
Akengbuyeleke kulo leligama lokuba nenhlanganyelo omunye nomunye.
Now let us have a look at this word of fellowship with one another.
Uma lithi sinenhlanganyelo omunye nomunye, lithini?
What does it mean to have fellowship with one another?
Sinenhlanganyelo nobani?
Who do we have fellowship with?
Okokuqala sinenhlanganyelo noNkulunkulu.
In the first place, we have fellowship with God.
Sinenhlanganyelo noJesu.
Fellowship with the Lord Jesus.
Nomoya ongcwele.
And with the Holy Spirit.
Kanti futhi sinenhlanganyelo omunye nomunye.
But we also then have fellowship with one another.
KuJohane. Incwadi yokuqala kaJohane, kukhona ivangeli likaJohane, kukhona nencwadi kaJohane.
As we know, there's the Gospel of John, but also the Epistle of John.
Kuthiwa, inhlanganyelo nathi, inoyise, nendodana, noJesu Christ.
Now here we read how we have fellowship with God the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Kuyinto eyisiqalekiso uma sithi sihlangane siyakholwa kanti asihlangene asinayo inhlanganyelo noyise nendodana.
It's a curse if we call ourselves Christians and yet we don't have and don't enjoy that fellowship with God the Father and the Son.
Empeleni bekufanele ukuthi kube yinto enkulu kithina ukuba sibe nenhlanganyelo noBaba osezulwini uNkulunkulu kanye nendodana kanye nomoya ongcwele.
It's of utmost importance that we enjoy that fellowship with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Uma singaqala nga ukuzwa leyo nto, singamangala ngempela ukuthi hawu inkuluke leyo nto.
If you experience it, you experience the greatness thereof.
Ngiyakhumbula leyo ntombazana yesulumani yezwa ingane yakhe ibigula wathandazwa ku-Allah ukuthi u-Allah ayiphilise ingane.
Remember that Muslim woman who had a sick child, and she prayed to Allah to heal her sick child.
Kwaseqhamuka iphimbo ukuthi musa ukucela ku-Allah ukuba le ngane yakhe neminyaka emibili iphiliswe. Cela kuJesu.
And then a voice spoke to her. She heard a voice saying, "Don't pray to Allah for the healing of your two-year-old child. Pray to the Lord Jesus that he heals her."
Ubeqala nga ukuzwa igama likaJesu.
That was the first time she ever heard the name Jesus.
Wathi uma kuthiwa ngingathandazi ku-Allah, ngithandazwe kuJesu. UJesu ngubani na?
And she said, "But if I must not pray to Allah, I must pray to Jesus. Who then is this Jesus?"
Wathatha dictionary.
She took a dictionary.
Walvula.
And looked
up.
She didn't have a Bible. She didn't even know about the Bible.
Wafunda ku dictionary. Efuna igama lika Jesu.
Then she looked up in the dictionary to find out what this word Jesus means.
Kwaba isimanga kuye. Emva kwesikhashanyana wathola igama lika Jesu.
And it was amazing to her when she then found the name Jesus in the dictionary.
Kuthiwa uJesu ke amaKristu akholwe ukuthi ungumsindisi wabo.
There she read in the dictionary that Jesus is the one the Christians believe in and regard as their Messiah or their Savior and Redeemer who forgives them their sins.
Ukuthi uJesu wahlupheka, wabethelwa, waze wafa, wavuka futhi.
And she read about how he died, he was crucified, but rose again.
Leyo nto yaba into enkulu kuye, wehluleka ukukhohlwa leyo nto.
That was something amazing to her. She couldn't forget it.
Wathi kusho ukuthi uJesu mkhulu, uyesabeka.
And she realized Jesus must be someone great and to be honored and revered.
And
then she started praying to Jesus and saying, "Lord Jesus, help me and help my child," and her child was healed.
Kuthi lapho emva kwalokho ehamba esitalathini edilobheni.
And then as she walked down the street in the town,
kwaqhamuka abantu ababili.
Two people approached her.
Kwathiwa laba bantu ababili bangamaKristu.
And then she heard that these two people were Christians.
Utamehlo akhe aza namathela kubona.
And her eyes were fixed on them.
Noma sebeza bedlula kuyena waphenduka wababuka ebabone emuva ethi hawu kanti umuntu ongumKristu umuntu onje. Laba bantu bangabaKristu.
And she looked carefully at them as they approached, and even as they walked past, she even turned around and looked at them even when they were past already, wanting to see what a Christian looks like.
Wamangala wathi kanti umKristu nje uhamba kanje ugqoka kanje umKristu kanti nje.
And she was amazed. She says, oh, so this is what a Christian looks like. This is how a Christian acts. This is how they dress. Now I can see what a Christian is like.
And
for her, it was an amazing experience just to meet up and to see Christians.
Ethi ayibanenhlanhla lababantu babusisiwe lababantu ukuthi bahlangane noKristu.
And she thought, these people are so privileged, they're so lucky to know the Lord Jesus and to be Christians.
Kodwa kithi namhlanje akusasho lutho siphathe igama lenkosi. Akusho lutho noma sithandaza noma siliphatha ngeze vele sithi awu Jesu wami.
But today, what does it mean to us if we know the Lord? Maybe for us it's something which we don't even take much notice of or seriously anymore, and maybe we even use the Lord's name in vain, that we just call out his name, use it in vain.
Sasikujwayele akusho lutho ukuthi uJesu wafika emhlabeni wahlupheka wabethelwa wafa wavuka. Hayi, akuthi sithinti lokho, ingathi siyakwazi.
As we just call out, oh my God, and use the Lord's name, Jesus' name, just glibly. And even the fact that he died for us and that he forgave us our sin, for us it doesn't mean anything anymore.
Isikhathi sikaKhisimusi sesisondele, kodwa uKhisimusi awusasho lutho kithina. Ufuna uKhisimusi bhokisi nje, ufuna isipho nje. Uthokoze, uthokoziswe izinto zomhlaba. Kodwa ukuthi kwehle uNkulunkulu ezulwini abe umuntu azohlala nabantu ukuba basindise, hayi, akusinyakazisi, akusithinti lokho.
We'll be celebrating Christmas soon, but maybe we don't even realize the significance of Christmas anymore. It's all just about gifts and what present I'm going to get. The fact that God came down from heaven, came down to earth to save us from our sins, that is irrelevant to us and insignificant.
Uma ucabanga indaba kaJesu uahlangane nakho ayekwenza emhlabeni lokho ayikufundisa abantu kanye noNkulunkulu umdalini wezulu nomhlaba.
If you think of what the Lord Jesus did, what God did for us, what he came to do for mankind,
akusithinti, akusinyakazisi, kodwa yize ukuthi izwi lithi sinenhlanganyelo naye.
It doesn't even move us.
Sihlangene naye, sikuye, naye ukithina. Sinenhlanganyelo noJesu, sinenhlanganyelo noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba.
It doesn't move us anymore that he came to this earth so that we can be saved, so that we can come into a relationship with God the Father, God who's the creator of all things. And yet, he wants to have fellowship with us.
Empeleni bekufanele ukuthi lenti igxile ezinhlizweni zethu, ijule, idlule konke, ukuhlangana noJesu, ukuhlangana noNkulunkulu umdala wezulu nomhlaba, akukho kufana nalokho emhlabeni.
This must should move us deeply, change us, should go deep to think that God, the creator of heaven and earth, wants to have fellowship with us.
We should say, maybe there is no such thing possible to be one with God and the Son, uNkulunkulu, uMvelinqanga, ophezu kwezinto zonke, umdali wezulu nomhlaba, sibe munye naye.
How is such a thing possible that this great God, the creator of everything, that we can be one with him?
Bekufanele ukuthi sibe nombuzo ukuthi kodwa lokho kungenzeka kanjani.
And that should it should be a question, and that we ask ourselves, but how is such a thing possible?
Sibe nenhlanganyelo nomdali wezulu nomhlaba, umnini mandla onke, uNkulunkulu uyise, sibe nenhlanganyelo naye, sihlangane naye. Bekufanele ukuthi sibe ngabantu abanjani, madoda. Akusiyo into encane leyo.
That we can have fellowship with God, the creator of everything, and that yet we can have fellowship with him. What a great privilege that is. And what type of people shouldn't we be as a result?
uNkulunkulu umnini mandla onke, ukuthi sibe nenhlanganyelo naye, umdali wezulu nomhlaba.
God is almighty, and to whom all things belong, and yet we can have fellowship with him.
NoJesu uma sicabanga ukuzalwa kwakhe emhlabeni, ukukhula kwakhe, ukusebenza kwakhe, ukubulawa kwakhe, ukuhlupheka kwakhe, bekufanele ukuthi simangale ukuthi sibe nenhlanganyelo naye.
And the Lord Jesus himself, how he was born, his life on earth, his ministry, how he died for us, everything, and yet we can have fellowship with him.
Isiphambano. Sibe into enkulu, sibheke phezulu, sibheke futhi kusuka la kuye le, kusho ukuthi sikhomba uNkulunkulu ukuthi sinenhlanganyelo naye, nasemaceleni sinenhlanganyelo omunye nomunye, ukuthi isiphambano sisusa ubuta ukuhlukana komuntu kenxa yezono noNkulunkulu, lihlukanisa umuntu nomuntu, bazondane, baxabane, babulalane, sibe nenhlanganyelo omunye nomunye.
And that the cross has a special significance in our lives. The message of the cross, what it stands for, signifying that relationship with God, that we can be reconciled to God, and horizontally as well, reconciled to one another, because the cross, Christ, takes away the enmity, the sin that separated us from God and from one another.
Kube isimanga, leyo nto ibe isimanga. Stalis, sibe munye.
And that becomes
sihlangane, akum Juda, akum Greek, akum Sope, akum Tsundu, aliki kalati, sonke siyinto eyodwa.
That becomes something very precious to us, because it creates that bond, that unity, which is possible through Christ, where there's no Jew, no Roman, no black or white, but we, everyone becomes united and is one in Christ.
Ngayo Jesu sibe nenhlanganyelo omunye nomunye.
And through Christ we can have fellowship with one another.
Sibenhlanganyelo nendodana.
And also have fellowship with the Son.
Yena owasfele unqamlizweni, yena owahlupheka washaywa lo pikazi lakhe, sibenhlanganyelo naye.
He who suffered and was beaten, who shed his blood, suffered and died for us, so that we can have fellowship with him.
UJohane ke uthi nenhlanganyelo noNkulunkulu uyise nendodana, athi kanye noMoya oNgcwele futhi sibe munye nabo.
And so John says that we can then have fellowship with God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Now the Holy Spirit isn't specifically mentioned in this particular verse. That the Bible is full of it, in the Old and in the New Testament, where it speaks of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, and that unity that exists through them, and that as a result we can have fellowship with God the Father, the Son, the Holy Spirit, and with one another. But then it also says that if we claim to have fellowship with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and don't have fellowship with one another, then we are liars.
Uma sisekhanyeni njengokuba uNkulunkulu esekhanyeni.
If we are in the light, as God is in the light, and walk in the light, then we will have fellowship with one another.
Uma umunye nomfowenu ungaba munye noNkulunkulu, kodwa uma ungesimunye naye unamanga uma uthi umunye noNkulunkulu noChrist.
So you are then one with your brother, yet if you claim to be one with Christ and not one with your brother, it cannot be true.
Akengqhubekeke uJohane uthi simzwile simbonile ukuze sibe nenhlanganyelo umunye nomunye.
Now John goes on to say that we have seen him, we have heard him, so that we have fellowship with one another.
Kusho ukuthi julile le ndaba.
So this has a deep meaning.
Ukuthi sinenhlanganyelo omunye nomunye. Awukwazi ukuba nenhlanganyelo noNkulunkulu uma umuntu ombonayo okholwayo nawe uyakholwa kanti animunye.
If you say you have fellowship with God, with the Father, and yet your brother whom you can see you're not one with,
kusho ukuthi ke iBhayibheli lithi sinamanga uma sithi sihlangene noJesu kodwa asihlangene nomKristu ekanye okanye nathi.
The Bible says that you actually are a liar if you say you have fellowship with Christ and you're not one with your brother that you are with.
Uniyakuzwa nje lokho.
You understand that?
Uma umuntu ongumKristu ukanye naye kodwa uhlangene naye kodwa uthi ungumKristu ungumqambi manga.
If you're with a brother you're with him, and yet you're not one with him. You're a liar if you say you have fellowship with Christ.
Uma sifunda ngebandla lasendulo eJerusalema.
If you read about the early church in Jerusalem,
siyezwa ukuthi babenhlizyonye.
They were of one heart.
Umphefumulo munye.
One soul.
Nokuthi bebehlanganyela izinto zonke.
They even shared all things.
They had everything in common. Isimanga ke leso. Ubona umuntu eswele into, awukwazi ukuthi ungamniki.
So when you see your brother in need, you can't just look on and not help.
Kusho ukuthi lelo gama ke lokuthi inhlanganyelo nomunye nomunye lijulile. Yikho ngathi hayi namhlanje ngifuna ukukhuluma ngalelo gama. Uma kukhona umuntu phakathi kwethu kodwa awunayo inhlanganyelo naye engumntwana kaNkulunkulu, woqonda ukuthi uqonde esihogweni unamanga uma uthi ungumKristu.
So having fellowship with one another has a very deep significance. And if you are with a brother and you're not one with him, you don't have fellowship with him, that you must know that you're on your way to hell.
Isiphambano sidala lokho.
That's what the cross brings about.
Lidala ubunye. Lisusa ubutha phakathi kwethu. Na umfanekiso wesiphambano. Sidala ubunye, ukuzwana, ukuthandana, inhlanganyelo omunye nomunye.
The cross takes away the enmity and brings about a unity, a love towards one another, a unity.
Isiphambano ke sidala lokho.
That's what the cross does.
Isiphambano masisebenza kuwe. Asisebenzi kuwe kuphela, lisebenza nakumakhelwane wakho, nakumzalwane wakho.
So that cross, when it's at work, it does its work in your life, but it also does something between you and your brother.
Hlangane noNkulunkulu, ngoba nalowo muntu uhlangene noNkulunkulu. Kungayeka kanjani ukuthi ube munye naye futhi.
If you are one with God, and your brother is one with God, how can it not bring about a unity between you?
Ungafundi iBhayibhele uma ususekhaya. Fundi iTestament elidala. Ufunde neTestament elisha. Uyokuthola lokhu ukuthi abantu bakaNkulunkulu banhliziyonye.
You can read in the Old and the New Testament. Make a study of it and you will find everywhere how there is that unity between the children of God.
Yonke indawo eBhayibhelini kuyinto eyaziwa.
The Bible is full of it.
Amavesi onke achaza ukuthi uma sikhuluma ngoKristu sikhuluma noNkulunkulu. Sikhuluma ngomuntu okimi, umuntu okuye, sihlanganyele kuye.
So when we speak about God and about Christ, we're speaking of someone that's in me and in the next person, and that joins us together.
Ubuke abazalwane ukuthi bahlangene yini, banhliziyonye yini, kube isithombe leso.
So you can see your fellowship with your brother, and that becomes a mirror for you to reflect your relationship with Christ.
Ikholithi izwi uma umuntu ethuthanda uNkulunkulu engamthandi umfo wabo lo umuntu ungumqambi manga.
That's why God's word says that if you claim to love God and you don't love your brother, you're a liar.
UJesu wathi kuzodlula izulu nomhlaba kodwa keke kudlulo kuncane okuseBhayibhelini naleli gama keke liphele ngosuku lokwahlulelwa sohlulelwa yilona.
The Lord said, heaven and earth will pass away, but not one letter of what's written in the Bible will pass away. And on Judgment Day, God's word will judge us.
Uma uthuna ukuphila okuphakade, kodwa ungamthandi umzalwane wakho, unamanga iqiniso alikho kuwe.
If you say you love God, but you don't love your brother, you're a liar. The truth is not in you.
Uqonda khona esikhogweni, ayikho enye indawo, ngeke uqonde ezulwini.
You're on your way to hell. There's no other place because you're not going to heaven.
Uma uhlangane noNkulunkulu uzoba munye nalabo abahlangene noNkulunkulu.
If you are one with God, you will be one with those that are one with Him.
Awukwazi ukuba nenhlanganyelo noNkulunkulu uma ungenayo inhlanganyelo nalabo.
You cannot have fellowship with God if you don't have fellowship with those that serve Him. In the Old Testament,
Sela.
The word Sela is used. Which means, just stop and pause for a moment and think about this.
Uma ufunda ihlabelelo njalo uzofunda indawo encane nje bese kithi awuthuleke awume uzindle ngalokho osukufundile.
Especially in the Psalms, you will often read in the Psalm and then there's this word Sela, which means stop, pause, think about this for a moment.
Let's just stop and think about what we've heard. Cabange ngalokho kancane. Ilokho kuyinkinga ngoba asicabangi.
The problem is we don't stop and think.
Kukhona umunyu bengixoxela ukuthi nge music, hip-hop music, nyayazi hip-hop, fakela, uhambe nakho, ulalele lokho, noma usendlini yakho ulalela hip-hop.
Someone told me that if you listen to pop music, which people do in their rooms, and some have these earphones, and they listen to it even while they're walking along.
Bathi umma. Ulaleli pop ungathandi qanda elisha lenkuku ulibeke duzane kwe music.
Now this person told me that if you take an egg, a fresh egg, and you put it near to where this music is played,
lelo qanda lizosuka lijike libe likhuni,
that egg will turn hard.
Ikho abantu abalaleli pop imusic basic dom ngoba kulimaza uchopho babo.
That's why the people that listen to this music end up being affected even in their minds.
Ube stupid ube umuntu ongenangqondo.
You become stupid.
Kazi ukuthi nina enilaleli music nilalela yiphi music na ekuhlakaniphisayo ekuhlanganisayo noNkulunkulu noma lidala ukuthi ube buthuntu ube into kaSathane.
What type of music do you listen to? Is it music that imparts wisdom that you benefit from, or does it do the opposite to you?
Nina enlaleli music nombuzo ukuthi nilalela lokho okulimaza ingqondo yenu nibe buthuntu.
Do you listen to music that harms you, that makes you blunt?
Ay, ake ngiye ngasekugcineni.
Let me draw to a close.
Uma ungena isono empilweni yakho, uqonda ukuthi uyalimala.
If sin comes into your life, it harms you.
Inhlanganyelo yakho iyaphela.
And that fellowship stops.
Uhlukane noNkulunkulu, uma uhlukene noNkulunkulu, uhlukene futhi nomuntu kaNkulunkulu.
It parts you from God and from other Christians.
Umuntu ahambe, ayihambele indlela yakhe nje.
Bring separation and you go your own way.
Uhlukane noNkulunkulu.
Separated from God.
Uhlukane nomzalwane wakho.
Separated also from your brother.
Ay, ake ngime lapho.
Let me end there.
Uma isono singena kuwe, mhlobo wami, ziyaphela izinto zokomoya.
If sin comes in, it brings an end to spiritual things in your life.
Ngeke uphumelele uqhubeke phambili uphumelele.
You will not prosper, you will not succeed.
Ngeke ube nempilo enhle.
You won't enjoy
ecicimayo,
that overflowing life.
Usuka ungathatheka nje ukuthi izinto zomhlaba hlo. Khohle ukuthi ukuze umuntu athathwe into yomhlaba, uthathwa kanjani into yomhlaba?
And you just attracted by the things of the world. And sometimes you're amazed and you wonder, how can someone be so attracted by the things of the world?
Nangu Jesu, nangu uNkulunkulu, nangu umoya ongcwele. Bekufanele ukuthi sinamathele kubona, sinamathele kuJesu. Konke lokho kunye kube yizeleze.
When we have Jesus, we have God, we have the Holy Spirit, that should attract us, that should draw us, captivate us. Everything else should mean nothing to us.
Konde nje into eyodwa ukuba sibe nenhlanganyelo noNkulunkulu.
And that we'll just seek one thing, and that is fellowship with God.
Ubone uthi uNkulunkulu ngingumntwana wakho, ngithanda ukuba ngibe sekhanyeni njengokuba wena usekhanyeni, ngithanda ukuthi ngibe nenhlanganyelo nawe.
That one thing is important, that you are God's child, that you say, Lord, I want to be one with you, that nothing separates us. I want to have fellowship with you.
Athina ke singakuli, singasukuma manje sime ngenyawo.
If we are not weak or sick, let's stand and we can pray together.
Ngiyacela Nkosi ukuthi izwi lakho lingabi yizeleze.
I pray, Lord, that your word will not be in vain.
Singabi ngamakholwa aqamba amanga athi sinokuphila. Siyakholwa kodwa siligcini izwi lakho, abukho ubunye phakathi kwethu.
Lord, that we will not be Christians that are actually liars who claim to have fellowship with you and yet there's no unity among us.
Sifane nebandla elalise Jerusalema, elaba moya munye zwilinye futhi May
we be like that early church in Jerusalem that will be one heart, one soul, one word. May we not be lukewarm Christians, Christians that tell lies. But that we will have fellowship. That we'll have fellowship with one another, that we'll understand and live that.
Amen.
Amen.